Radio Pulpit, 657 AM.
Ke le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and to be glad in it. Regardless of what we're going through, regardless of what we have seen or heard, regardless of what is happening in our surroundings, it might be sicknesses of those that we love, or they might have parted from this world because of death. May their souls rest in peace. Allow me to say our God remains God even today. He is the giver of life. He is the soul restorer. He is the great I am. He is the lily of the valley. He is the Lord God Almighty. He doesn't change. Allow me to say to you, He is the Alpha and the Omega. He is the Lord that know and see what we cannot see. He is the Lord that can do what no man can do. Let us go together as we are reading from the book of Luke chapter 17 verse 1. That is Luke chapter 17 verse 1, and it reads as follows. Jesus said to his disciples, "Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever brings them on." Let me repeat it. Jesus said to his disciples, "Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever brings them on." Heavenly Father, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Bare show le ke lona le ntshula morena tshatsing la le gono ke yona mahebetswa ke mutimo ka sebele le ntshula morena le tshwella pele go bolela le nna le wena le ntshula morena le le go seetsa dina wontsha rena bare show le ntshule ke kotse ri kokotletse ka lona le ntshule ri a phela ka lona ri a matlafala ka lona ri a gola e bile re tseba le go rapela ka taba ya lentswe la morena e kwa gore bebele e bolela mantšhwa gore ena Jesu o botsa barutiwa ba gage ore dikgopišego go tla ore dikgopišego go tla ga tsona go beilwe fela o madimabe ko di tla go ka yena dikgopišego di tlo tswelela pele di le gona mare o madimabe ke o di tlang ka yena ntumeleleng ke bolele mantšhwa ore ba gešo re phela le batho ba go fapana re phela le batho ba go iphelela ka o rata re phela le batho ba go itaola ka polelo o mongwe yo o tswelela mo a tswelela go gona a re wa bona mma motlha ba tlantse ba botse gona le batho ba bangwe ba filwe neo ya go kgopisa batho gona le batho ba bangwe ba na le mpho ya go kwesa batho botlhoko he tšatši le thaba o setse a tseba target ya gage he tšatši le ntse le sepela o a tseba gore o tlo o feleletša kama mare e kore lentšhwe la morena le re dikgopišego di tlo phela di le gona mare wa madimabe ke o di tlang ka yena gora gore wena ngwaneso o ka bo bona ekare o tseba polelo o tseba diphiri tša batho ka moka o tseba go kweša batho botlhoko mare bebele ya ka e bolela mantšhwa ore ke wena wa madimabe ka gore o kgopisa batho ke wena wa madimabe ka gore wa ba ferekanya ke wena wa madimabe ka gore wa ba bolelela ditaba tše ba sa di tsebeng ke wena wa madimabe ka lesebo leo le sepetša ka gare ga diofisi ka gare ga malapa motse mo o dulang locationeng mo o phelang ke wena wa madimabe bona ba ka ba ba sa tsebe ba thabela ditaba tšeo ba botšago tsona mare re ke go botse bebele e bolela mantšhwa ore dikgopišo ka moka di tlo phela di le gona meleko e tlo ba gona dipolelo di tlo ba gona ditshebe di tlo ba gona mare wa madimabe ke o di tlang ka yena modimo wa khutso a re šogofatše ka re ga diemo ka moka e ka re re ka tlhokomela gore re bolelang na ka re ga mabaka ka moka ke fela ke bolela bolela mantšhore ge go sena selo se se kaone se re ka se bolela na lebaka keng re sa bja ikgomolela ge go sena selo se se kaone se re ka se bolela na nkane re sa rapele nkane re sa rete morena lebaka keng na re sa bja ikgomolela modimo wa khutso a re šogofatse ra tseba le go boloka khutso ya rena lentšhe la morena le re dikgopišego e tlotla ka tsona wa tseba di atlela batho ka moka mare wo madimabe ke o di tlago ka yena go na le batho ba bangwe ba tseba go sepetša ditaba tse dimpe di tsebiwa ke bona ka moka tse dimpe di bonwa ke bona ba 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 di sepetša mare go na le batho ba bangwe ba go tseba dilo tše di botse he a bula molomo motho o bolela tše di botse he a bula molomo o leboga modimo ka dilo tše di botse mare bathoši ba e reng ke le botse le malape mo o rebelega go gona phela le gona o motee wa tseba o ka diantho e botse a ka se tsogile a boletše selo mare o nyaka fela ntho e mpe e tswelelele o kwe motho wa gona a ka se e lokiše o tlo re fale lebe le dirang na lebe le le ka go dirang le senya dilo ka moka e reng ke le botse bebele a ka e bolela mantšhe ware wa madimabe ke wa tshwanago le wena wa go tlhoka go bona dilo tse di botse wa go bona dilo tše dimpe fela wa go eta sepetša dilo tše dimpe a sa di phošolole ke fela ke bolela mantšhore ge modimo wa go bontšha nto ya go se bonwe ke batho ka moka gore a gore ke mošomo wa gago gore o dire se seng ka yona e seng gore o sepele ka leleme o ete o di tlhatsela o di bolele le o sena nnete ya tsona o di bolele le o sena le gore o tseba mo di thomilego gona bothata ba rena batho ke gore re tseba dilo ka moka mare thereso ya taba ke gore a re tsebe selo re itia e kare re a tseba gomme a re tsebe selo bjale bebele bolela mantšhe ore wa madimabe ke wa go roba ditala tše dimpe wa madimabe ke wa go eta tlhatsela ditaba tša sa di tsebe e re meleko ka moka e tlo wela batho ka moka wa tseba dilo di tlo tswelela ka mo le ka mo dikgopišo di tlo ba tsona mare wa madimabe ke wa go di rwala a sepela ka tsona modimo wa khutso a re šogofatše ka re ga diemo ka moka o seke wa dumelela batho ba go tshwana le bona gore ba tšee taolo ka re ga bophelo ba gago don't allow their talks to take control over your life don't allow their criticism to take control over your life o seke wa ba dumelela gore ba laole bophelo ba gago e re ke go botse go na le batho ba bangwe ba tseba gore ya go bona o memeela o thagetše o kwa bose gore o tlo bolela lentšhe le le teng ya ba o ferekane motshegare ka moka o tlhakatlhakane beke ka moka e re ke go botse o seke wa ba dumelela o seke wa ba fa monyetla owe wa gore ba itirele boithatelo ka wena nko tšee ownership ya bophelo ba gago tšea ownership ya lethabo la gago ke fela ke bolela mantšhe ore a ke dumelele motho goba seemo gore se dire boithatelo ka lethabo laka this joy that I have the Lord gave it to me and no one will temper with this joy le thabo le ke nago le lona le tswa go modimo ka sebele ebile nka se dumele le motho goba seemo goba pain gore ntšeele le thabo goba go tlhoka whatever challenge that may come my way I will never allow it to temper with this joy that God has given unto me mare kwamba gešo lentše la modimo le re hard trials and temptation are bound to come dilo tše ka moka di tshwanela kore di tswelelele wa tseba meleko ka moka le mathata ka moka mare wa madimadi ke o di tlang ka yena wa madimabe ke wa go bolela ditaba wa tseba botša batho dilo tše ba ba sa di tsebe ke yena wa madimabe wa madimabe ke wa go sepela ka leleme all these things are bound to come all these things must be there tse ding tša tsona ge di tswelela di a re tiša bebele e bolela mantšhe ore tše ding tša tsona ge di tswelela di a re matlafatša ge di fetša go feta re lebelela morago re bona modimo ka sebele ka baka la gore re fentše mathata ka moka a re be re lebane ka ona mare reng ke le botše ore whoever brings them on ke yena wa madimabe wa tswelelang a tsweleletša ditaba tsa sa ditsebeng ke ena wa madimabe mari tshe ka mokatseng di tswana gore di be gona mathata mang he a tshwelela gore re tshepe modimo le go feta mabane malwetse mang he a tshwelela gore re mone be le kangaka ke fela ke bolela mantshore. How can we say that our God is the provider while we never lack? How do we say that our God is the healer while we were never sick? How do we say that God is the comforter? Mola re sanka ra wa ka difatlego gore dilo tse ka moka re di bone re di bulele re ikwishisha gore re temogele gore yena e sa le modimo le gore di emo tse re tswana go re fete ka re ga tsona gore re bone bogolo ba gagwe re tswana go re re fete ka re ga tsona gore re tsebe go itshwarella ka moja wa kobo ya gagwe re tswana go re re fete ka re ga tsona gore re tsebe gore yena o sa le gona molwedi o gona mogomotsi gona ngaka e gona ka re ga maphelo a rena tšatši le lengwe le le lengwe lebitso la morena lebokwe e reng ke le botse ba gešo gantši re thakana le mathata o kry re bolela gore modimo o re lebetše modimo a na taba le rena tše dingšitše dilo di tlišiwa ke batho ka re ga maphelo a rena mare lentšhe la morena tšatši la lekgono le re wa madimabe ke tšeo o di tlang ka yena ka re ga diemo ka moka di tshwanna kore di be gona mare wa madimabe ke wa go thoma go tšea khutso ya batho ba be ba dutse ka shebe-shebe wa madimabe ke wa go tswelela e re a fetša go sepela batho ba sala ba bethana ka noga e phela wa madimabe ke wa gore e a tswelela batho ba kwa bose e a fetša go sepela ba sala ba lla wa madimabe ke wa gore e a tswelela batho ba dutse ka khutso ba phedisana botse ba ntšhana saino he a fetša go sepela batho ba sala ba bolayana modimo wa khutso a re šogofatše nko re šetše maphelelo a rena a re hlokomele gore re phela jwang bagešo a re hlokomele dipolelo tša melomo ya rena wa bona ye nkwe sa botlhoko le ka ngwakong wa morena o tlhakana le tsona e reng ke le botse ka re ga maphelo a rena re tlhakana le diemo gotlhe fa ene ka re ga tsona ka moka di nyaka wa bogale di nyaka wa go tseba go yama lentšweng la modimo he o nyaka go di fenya ema lentšweng la modimo he o nyaka go di fenya ikgatholle batho ba ka moka o lebelele sefapano mo tlhakodiso ya gago e tswa go gona e reng ke le botse ba gešo gantši re lebelela batho ra tshepa batho ra tšea ditshepo tša rena ra diname tša godimo ga batho re lebetše monna sefapano re lebetše modimo wa go phela re a mo lebala bjale ka mogomotši re a mo lebala bjale ka motlhakodiši re a mo lebala bjale ka makgona tsotlhe e reng ke le botse ba gešo tšatši la lekgono nko re itemogeleng yena bjale ka modimo tše ka moka tše di tlo ba gona mathata a tlo ba gona meleko e tlo ba gona mare go na le modimo wa gore thuša ka re ga tsona ka moka go na le modimo wa gore rarelela ka re ga tsona ka moka go na le modimo wa gore emiša ka re ga tsona ka moka e kwa gore lentšhe la morena le re wa madimabe ke yo o di tlang ka yena wa madimabe ke wa go tšeela batho khutso wa madimabe ke wa go thoma ditaba tša go se be gona wa madimabe ke wa go sepela ka leleme wa madimabe ke wa go lwesa batho wa madimabe ke wa go eta thoma ditaba tša go se be gona lebitso la morena le bokwe modimo a re šogofatšeng bagešo e kwang gore bebele re the hard trials and temptation are bound to come, but too hard or too bad for whoever that brings them on. Hard trials and temptations are bound to come, but too bad for whoever that brings them on. Arinya keng, rinya kishishe, na kwe salgo na mutimo refile munyeta, chachin la lukono, o refile sebaka, sa gore re kitlole, gore dilo tseche di mpe, di seke di a tswelela ka rena. Modimo wa khutso a re šogofatšeng. Le ke lona lentšwe la morena tšatšing la lekgono wa nago le tsebe nke ya kwehle semoya o se botšang diphuthego a re rapele go tee ngwanešo re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophološi wa ka ntebalele dibetša ka ka moka o fodiše mmele wa ka ngwala lebitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletsego matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Pastor Bridget Hawkins, Hospital Minister in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.